ameanguka Goliati, ameanguka inuki tena.
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 Ameanguka
inuki tena.
Ameanguka
inuki tena.
Ameanguka
inuki tena.
Ameanguka
inuki tena.
Ameanguka Goliati, ameanguka. Ameanguka Goliati, ameanguka. Ameanguka na matusi yake, ameanguka. Ameanguka na vitisho vyake, kaanguka. Ameanguka Goliati, ameanguka. Ameanguka Goliati, ameanguka. Ameanguka na matusi yake, ameanguka. Ameanguka na vitisho vyake, kaanguka. Alikuja kwetu atuwe, alikuja ili atusambaratishe, alikuja na panga atuchinje, alikuja na sila tuteketeze. Alituona wadogo Goliati akatudharau, lituona wapole Goliati katucheka. Alituona wadogo Goliati akatudharau, alituona tumenyamaza. Akajihesabia ushindi kabla ya vita, alijihesabia ushindi kabla ya vita. Hakujua Mungu yuko upande wetu, hakujua tunaye Bwana wa vita. Hakujua Mungu yuko upande wetu, yo kwa jiwe moja tu tulimpiga Goliati. Kwa jiwe moja tu tumemchinja Goliati. Kwa jiwe moja tu tumemuua Goliati. Tumeshinda. Ameanguka Goliati, ameanguka inuki tena.
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 Ameanguka
ameanguka inuki tena.
Ameanguka
inuki tena.
Ameanguka
inuki tena.
Yameanguka magonjwa, yameanguka. Wameanguka watesi, wameanguka. Wameanguka watesi, wameanguka. Wametumbukia kwa mashimo waliotuchimbia, wamenasa kwa mitego waliotutegea. Wametumbukia kwa mashimo waliotuchimbia, wamenasa kwa mitego walio tutegea. Walitamka mabaya juu yetu, walikologa sumu ili watunyweshe. Walitamka mabaya juu yetu, walikologa sumu ili watunyweshe. Hawakujua tuna Mungu sisi, hawakujua Mungu yuko upande wetu. Shimo walotuchimbia wametumbukia wenyewe, utelezi walioweka wameanguka wenyewe. Mitego waloitega imewanasa wenyewe. Watashindana sawa, ila kwetu ushindi lazima. watashindana sawa, ila kwetu ushindi lazima. Sisi ni wana wa ufalme, sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni wana wa ufalme, sisi ni watoto wa Mungu. Ushindi kwetu ni lazima, ushindi kwetu ni lazima, tunashinda. Ameanguka Goliati, ameanguka, inuki tena.
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 Ameanguka
Ameanguka,
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 ameanguka.